kancane wena November. Uzophazamisa December. Baka kancane wena January. Professor Noselwini. Lingo Maker Professor Noselwini.
Wepa.